Yeah. Hey, yo, clash.
Sambo.
I would say.
Yeah, nilipotoka wanajua zaidi ya kumwomba Mungu pesa na dua. Ndo kilichofanya mpaka nimejua mawingu kutanda so kunyesha mvua. Mi ndo nyota ambayo nipo kati ya mwezi na jua. Walitaka siti nikawapatia, wakataka kiki nikawapagia, wakataka muziki nikawaimbia. Leo nimekuwa mkubwa, watoto wananiamkia. Kila siku makwichi kwichi, wanataka mbichi mbichi, hawataki mbivu iliyoungulia. Na mi wagasi wa fichi fichi, nikuzama ndichi ndichi mpaka chini ya ufungu nikiwakazia. Njia waloziba ndo nazopitia, milango waloifunga imeshafunguliwa. Naishi nao pisi walonikazia, henzi na kula msoto ndo ndoto zilizimia.
Outside, become a outside. I'm a outside. Hey, kunde gang we outside.
Yeah, shimo limetema, wote wakina nema. Nimechoka kunyamaza, leo nataka kusema. Wait, ongeza tena, wote matuku nyema, vyumba vimejaa.
Oh my God, yes,
wala bata na walisha kuku kuku, na wapa ujasiri watoe maduku duku. Maisha yenyewe mafupi kama luku luku, wacha tule vitu vya sukari like zutu zutu. Leo na make pesa, sinagata pressure, siku give up mapema, leo na make mapepa. Wakinuna na cheka, wakikunja na cheka, na kumbuka enzi sina kitanda wala mkeka. Njia waloziba ndo nazopitia, milango waloifunga imeshafunguliwa. Naishi nao pisi walonikazia, henzi na kula msoto ndo ndoto zilitimia.
I can take your bitch, cause you got no money to pay the landlord, yeah. I'm a star and I'm bitchy, look at the ice, yes, nigga, we told ya. We are outside, bitch, I'm a outside. I'm a outside. Kunde gang we outside. Yeah. I swear, nobody can do better than I do. So many things I do, they wish to do. See my nigga.
The Mix Killer.